Can I hear celebrations? Nimekuja kusema asante.
Nimekuja kusema asante.
Oh, nimekuja kusema asante.
Nimekuja kusema asante.
Asante kwa wema wako na fadhili zako Baba.
Nimekuja kusema
kusema.
Kusema asante
kwa fadhili zako.
Jesus. How many are here to say thank you, Jesus? We bless your name, Lord. Forever, this far, we cannot brag, we cannot say it is out.